Hivi mwanangu una connection?
Hapana mzee.
Yeah. Say records.
Najishuti, najichukua nasema najishuti. 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 Najichukua.
Sinavuja kama ndo za maji, mara vup video ya mchungaji. Mwana kondoo ndio anamwagiwa maji, ni wivu tu na majungu sio mtaji.
Amba naye ndio anapiga ruti, mara Mombasa, mara Kilosa. Na mchizi naye alishatoa posa, kachukua goma kajitosa.
Niko Tabata na kula biriani, sijeniuliza mgahawa wa nani.
Mariam,
siku dhani, na biriani tamu si utani.
Najishuti, najichukua nasema najishuti. 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 Najichukua.
Si unamkumbuka Tanzania sweetheart?
Yule Messi.
Sasa hivi ataki. YMC nayo ipo kila kona. Watu ila menona.
Na mastando mastar wa mchezo, mpya umeiona, sio mchezo. WhatsApp watu tuma tuma, huwezi kuzipata kama una connection. Jewe unayo, hebu nionyeshe.
Najishuti, najichukua nasema najishuti. 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 Najichukua nasema najishuti.
Zena najishuti, zena najishuti, yeah. Alright then, if you shoot yourself in home, ili anza kama movie hivi, alafu lika fuja lika chuja lika mwagika.
Najishuti, najichukua nasema najishuti. 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 Najichukua.
Watu wengine wala mi najishuti lenyewe linapiga. Oya, takupigia mwanangu najishuti.